I want them down when we did joke of a car. Look up, pull us in there, then we did joke of a car. I want them down when we take a do my dad, pull a dress in the boy, so put me a car, para.
Jackala Cubera Munda. Jackala Cubera Munda.
Munda.
Jackala Cubera Munda.
Oh, Emola.
Jackala Cubera Munda.
Munda.
Jackala Cubera Munda. Jackala Cubera.
Uganda Zabu.
Jackala Cubera Munda.
What?
Jackala. Yagala kufuluma la beno olutiko luntakasa na yengula bikoli na chie
njagala
ombele mulu utolu angenga njagala
aye
njagala omponye binye binya yebi sakata
aye
njagala mkutafiti atempu liranze njagala sese tula krizan uliko wali yate lumu mfunga tetuji wanira njagala kubira munda. Njagala kubera munda.
Munda.
Njagala kubera munda.
Owe mula.
Njagala kubera munda.
Munda.
Njagala kubera munda.
Oh.
Njagala kubera
munda.
Njagala kubera munda. Njagala.
Kizikiza chikwata nekutya. Obudde bwe busasana nenguma.
Oh.
Embu yaka bwe punta nekutya. Akakuba bwe katonyerera nenguma.
Simanyuba oyagala kuba nange. Makelenga tuliaba, we baby girl, simanyo bolonze wonze, omwana wabalungi tondaba.
Hey! Sorobeza anti, katino sorobe dansi, unjugeza n'oluganda gandu dagala danti. Simanya kutte n'akumaku, akutte n'alumansi n'amusimbula akama.
Akamali!
Njagala kubera munda, njagala kubera munda.
Munda!
Njagala kubera munda.
Owe mula!
Njagala kubera munda.
Munda!
Njagala kubera munda. Njagala kubera
munda.
Njagala kubera munda. Njagala.
Njagala mukwano n'umumya n'enguma kuba omutima gw'oyenze yakulina nakutereka. Ate bwentyo nange n'enguma n'enguma kuba omutima gw'oyenze yakulina nakutereka. Okimanyi nti njagala kubera munda okubanga bwe sijjaba yaje banditula munda nga yadde ogamba nti kafiti kantama kazina balo balo n'obuwala bwakuno.